Abumva radio nyangenizi.com na igiritimizi.com tuzongeye kubasuhuza mwebwe mwese kuri uyu mugoroba mudukurikira gatanu kuri gatanu kuri inyange news.com, naho igiriti yo irimo gutunganywa kugira ngo imere neza, kibe ikinyamakuru gisa neza gisa na inyange news.com. Ubu rero amakuru yose tuzajya tuyakorera kuri inyange news.com kuzageza between 21st and 24th June 2026. Muri kumwe n'umuhanzi Magisha Lainesha. Nari nashakishije ikiganiro cya Serije kugira ngo mbashe gukora analysis nziza isobanutse, kubera ko Jean Paul yagendaga mucamo kabiri akisobanura, bigatuma tutumva, tudashobora kumva ikiganiro cyose cya Serije Ndayizeye ukorera kuri radio Itahuka ya RNC. Luckily in this evening somebody has been sent me the link. Hari umuntu wanyoherereje wakurikiye amakuru kuri inyange news.com, yumva yuko mfite icyo kibazo, and eventually he tried to find out and then abasha kunyoherereza icyo kiganiro cya Serge Ndayizeye. Nabashije kugitega amatwi cyose ndakirangiza, mukurikire aya niyo masesengura. Mu kiganiro cya Serge Ndayizeye bigaragara yuko as a political analyst, njye nk'umusesenguzi wa politike, nkaba n'umunyamakuru wabigize umwuga, mbimazemo imyaka cumi n'umunani, cumi n'irindwi, no cumi n'itandatu, imyaka cumi n'itandatu. So ndibwira yuko amakuru ngiye kubagezaho ni amakuru asobanutse, kuko nafashe umwanya wo gutega amatwi. Of course haba hari n'andi makuru nyine nari nsanganywe nagiye mbagezaho. Reka rero nze mbategurire isesengura nze nibagezeho kuri tegura ryo nariteguye. Reka tube twumva sosomado. Bakundwa bene data, mu bigaragara nakurikiye Jean Paul, nkurikirana Serge Ndayizeye, ariko cyane cyane Serge Ndayizeye kubera ko ikiganiro cye ni kigufi, minota 45, naho Jean Paul kubera ubwoba n'igihunga cyo kuba statement ya Serge Ndayizeye yabashije kumuhungabanya, cyane ko abantu benshi bagerageje kumugira inama bamubwira ngo nabyihora, ariko akanga akabikora kuko azi impamvu. He knew and he knows what behind of the scene. Nk'umuntu bakoranye, nk'umuntu baziranye, azi ibyo baganiriye, azi ko amufitiye amabanga menshi. Mbere na mbere turakora isesengura kuri Serge Ndayizeye. Serge Ndayizeye nk'umunyamuryango wa RNC, nk'umunyamakuru, mu kiganiro cye yise ko ari ibye ku giti cye, ari igitekerezo cye ku giti cye nk'umunyamakuru baramwandikiye, akaba agiye gusubiza abamwandikiye, either there or not, that is the language of the media. Umunyamakuru yashaka gusobanura inkuru iri sensitive, iremereye, ashobora gukoresha inzira izo arizo zose zidafite ingaruka mu makuru agiye kugeza kuri rubanda, kugira ngo abantu babashe kumva message. Number one, Serge Ndayizeye avuga ko ibibazo Ben Rutabana yagize ari ibibazo biri personal. That is wrong. Aho ngaho yitwaye nabi cyane, kandi byahaye icyuho gikomeye cyane Jean Paul Turayishimye kwisobanura. Kuvuga ko ibibazo yagize ari personal kandi ari ibibazo biri muri political organization RNC, that is cannot be personal, but it is inside the conflict. ni ukuvuga ngo mu ihuriro habayemo kuryana no kutumvikana no kutabona ibintu kimwe. Kandi kutabona ibintu kimwe ntabwo ari icyaha muri politiki no mu buzima busanzwe. Iyo avuga ati habayeho, nk'uko agenda akomeza abishimangira, avuga ko habayeho kuba ari mu wundi murongo, yes, ibyo arabihamya ko ari mu wundi murongo. Uwo murongo akaba ari n'uwamuteje ibibazo. Ibyo bibazo ni ibibazo bya politiki. That is wrong. Explanation is aho ngaho ni zero out of zero. Zero out of zero. Ntabwo Bere Rutabana ibibazo byari personal, ahubwo byari ibibazo bya politiki. Aho yahesheje amanota Jean Paul, kandi Jean Paul atarakwiye kuyabona. Ariko nawe nk'umunyamakuru cyangwa nk'umunyamuryango wa RNC nta kundi yagombaga kubigenza. Yagombaga gukavaringa cyangwa guprotectinga his organization, his political organization, ari nayo avuga ko atarimo kuvugira. Ariko mu by'ukuri ayo makuru yavugiye kuri radio yaraditahuka. Yabivugiye kuri radio itahuka, kandi akavuga ko atavuga mu izina ry'uwo ari we wese. Ariko mu by'ukuri yabivuze nk'umunyamakuru cyangwa nk'umunyamuryango ushobora kuba afite ubwo burenganzira bwo kugira icyo abivugaho. Iryo ni ikosa rya mbere. Ikosa rya kabiri, ntabwo yari gukavaringa Kayumba Nyamwasa na muramu we Frank Ntwali. We icyo kintu yari kukihorera, yari kugica ku ruhande. Ariko yagerageje kubakavaringa ko ari ba comrades, kandi ko nta ruhare bafite yuko RNC bayisize icyasha, kandi mu by'ukuri irengana. Aho ngaho yashatse gucinya inkoro, ariko mu by'ukuri ntabwo bifata. Ibyo bintu uko ari bibiri yakoze, that is at least that is a 2%, 2%, 5% zahise ziva ku kiganiro cye, aho yitwaye nabi cyane, ntabwo yitwaye neza. Ibindi bisigaye byose reka turebe. Aha, kuba Serge Ndayizeye agaragaza yuko Bere Rutabana afitanye ikibazo, nagerageje kwandika kuba Bere Rutabana yari afitanye ikibazo n'amakimbirane na Kayumba Nyamwasa, ni ikimenyetso kigaragaza impamvu atigeze avuga kuri radio itahuka ibijyanye n'ishimutwa rye. Ni ibintu bigaragara, ni ukuvuga ngo nawe byagombaga kumuteza ikibazo. Turabyumva, impungenge afite turazumva, turanazisobanukiwe. Ya kuba ahamya ko Jean Paul yamubujije ko bavuga amakuru kuri radio itahuka, bavuge ku kibazo Ben yagize, kandi Jean Paul akarenga akajya kuvuga amakuru kuri BBC no kuri ijwi rya Amerika, kandi kuri radio abereye umuyobozi anakoreraho adashobora kubavuga ikibazo cya Ben Rutabana, ni ikimenyetso kigaragaza yuko Jean Paul ari magigira ukorana n'ingoma ya Vega. Iyi ni isesengura turimo twinjiramo. Kuba Jean Paul yaranze gusinya ku itangazo rivuga ibibazo byo muri RNC ndetse ryamagana ibibazo byamagana Ben Rutabana ko atashimuswe, ko yagiye mu bibazo bye, yagiye bitazwi aho agiye. Kandi mu by'ukuri Serge Ndayizeye umunyamakuru wa RNC akavuga yuko nta hantu hose Ben Rutabana yashoboraga kujya ngo abure kugenda agiye mu banyamuryango ba RNC, ni ukuvuga ngo yabaga agiye mu kazi, nta hantu yigeze agenda personal mu nyungu ze, bivuga ngo arivuguruje. Iyo ngingo akaba yihuriraho na Jean Paul Turayishimye yuko Ben Rutabana yafataga ingendo akagenda Mozambique, South Africa, Uganda, atari ubwa mbere yari agiyeyo, Switzerland, wherever agendaga ajya gushaka abaterankunga. Iyo ngingo bayihuriraho, ariko aho baza gutandukanira naho Jean Paul Turayishimye yabwiye Serge yuko batagomba kugira icyo bavuga kuri iyo nkuru, inkuru za Kadogo, sugi Major Nkubana, sugi bla bla, abo bandi bagiye bashimutwa ngo ibyo barabishyigikitse nabyo birahita, bivuga ngo Jean Paul Turayishimye afitemo uruhare mu ishimutwa ry'abantu bashimutswe, abasirikare ba Major bande n'abishwe, kandi ntibivugwe kuri radio itahuka. bakabivuga bicaho birukanka na Jean Paul ubwo arabihamya akavuga ko batigeze binjira mu bibazo by'abandi bantu b'abanyamuryango ba RNC nk'uko binjiye mu kibazo cya Ben Rutabana, yuko ari ikibazo gikomeye cyane ndetse kimaze imyaka 7. Nuvuga ngo Ben Rutabana ntabwo ari insina ngufi bacaho amakoma, ni ikibazo gikomeye cyane. Reka twumve akaririmbo hanyuma dukomeze. Bakundwa bene saha zibaye saa 2:15 muri studio za Radio Inyange News dot com twenge kubasha mwese mudukurikira gatanu kuri gatanu turi mu isesengura mu biganiro mu kiganiro kijyanye n'ikiganiro Serge yatanze nawe akora reference ku kiganiro cyakozwe na Jean Paul Turayishimye kuri Retre Ambiruho muri channel uwo Retre Ambiruho channel kabariya Jason Uwimana Jason musaza wa Adeline Mukangemanyi Rwigara. So turimo turasesengura rero twagaragaje yuko kuba byonyine Jean Paul hamye yuko habayeho kutumvikana hagati ya Ben Rutabana na Kayumba Nyamwasa kubishingiye ku mashiringi no kubishingiye amatora ku buryo batashaka ko abasha guhabwa gutorerwa uwo mwanya. Birumvikana nyine Magigiri niko akora agomba kugaragaza ibintu bishingiye ku matora no kwerekana ko umuyobozi mukuru atamushakaga ku mpamvu z'uko yashaka ku misusinga amashiringi. Ibyo akaba bihuriraho na Leta y'u Rwanda, ibinyamakuru byanditse mu kadomo cyane cyane ikinyamakuru Rushyashya bigaragara yuko inkuru bagiye bandika bazihuza na Jean Paul Turayishimye. That's good. Icyo kikaba ari ikimenyetso kigaragaza yuko Jean Paul Turayishimye ari Magigiri ukora Leta y'u Rwanda. Gute Jean Paul Turayishimye yagiriwe icyizere na Kayumba Nyamwasa amugira uhagarariye ubutasi mu ihuriro, ariko urumva nyine ni ubutasi, sinzi nimba ari ubutasi mu gisirikare kuko ari n'umusirikare nyine, ubwo birumvikana ko ari ubutasi ku mpande zose. Ahabwa umwanya ukomeye uhagarariye ubutasi ni nk'abandi nari narahawe wa RPRK. Aya akaba ari umuntu umuvugizi w'ihuriro ndetse akaba n'umunyamakuru, urumva ko arafite umwanya w'ikirenga wo kuri urwo hejuru. Iyo position yarayicuruje ahabwa kashi n'ingoma ya Bega Paul Kagame, noneho atangira gukreatinga kubera ko ashinzwe ubutasi n'amakuru, atangira gukreatinga icyo twakwita divide and rule cyangwa spirit the spirit of spirit of spirit, umwuka wo gutandukanya abantu. Kubera ko nta bundi buryo bari gushobora Kayumba Nyamwasa batabanje badakoze ikintu cya divide and rule, ni ukuvuga ngo Kagame yashatse abantu insiders abaha ibyo bifuza n'ibyo bakeneye kugira ngo bamukorere akazi ba breaking down Kayumba Nyamwasa. Kayumba Nyamwasa ntabwo yabaye maso, sinzi impamvu yize Jean Paul Turayishimye cyane, nimba ari uko yabaye kivera we I don't know, nimba ari uko yabaye escort we don't know about that. Ni ukuvuga ngo Kayumba Nyamwasa yaguye mu mutego wa Jean Paul Turayishimye, aho Jean Paul Turayishimye wari ushinzwe ubutasi yamuhaga amakuru yose. Ni gute yabigenje? Nkurikije statement ya Jean Paul Turayishimye, nkurikije statement ya Jean Paul Ntagara, nkurikije statement and analyst ya Serge Ndayizeye, ni ukuvuga ngo Jean Paul Turayishimye yafashe umuntu bita Ben Rutabana aramwogagiza mugira igitangaza ndetse amwereka ko rimwe na rimwe azajya asuzugura Kayumba Nyamwasa bitewe n'uko Kayumba Nyamwasa na wenda imikorere ye itariciye mu mucyo. At the same time Jean Paul Turayishimye agaca ku ruhande n'ubundi agasebya Ben Rutabana kuri Kayumba Nyamwasa, amwereka yuko ashaka yamaze kuba influential cyangwa ashaka umu influencer no kumurisha imbaraga mu ihuriro. Byaje gutuma Kayumba Nyamwasa
atakariza icyizere Ben Rutabana, kubera ko uyu yamaze kuba third party. Uyu witwa Jean Paul Turayishimye ari third party ari ku ruhande rwa Leta y'u Rwanda imuha kashi. Mu bantu hari agomba gucuruza n'abantu babiri, agomba gucuruza Kayumba Nyamwasa kuri Ben Rutabana, akanacuruza Ben Rutabana kuri Kayumba Nyamwasa. Divide and rule. Ikibazo kiri aha ngaha rero, kandi gikomeye cyane, kandi mushobora kuzabona mu minsi iri imbere, gishobora kuripuka cyangwa guturika mukazabirebesha amaso yanyu, ni iki ngiki. Jean Paul yaragambanye, agambana ku mpande zombi, agambana ku mpande zombi, kandi biramuhira. Asopanya Ben Rutabana na Kayumba Nyamwasa, barashwana birangira Ben Rutabana bamushimuzi. Muri uko kumushimuta byatumye ihuriro Nyarwanda RNC ricikamo ibice kumurade. Jean Paul Turayishimye ajya ku ruhande rwa Tabita Gwiza na Emerance bashiki ba Ben Rutabana, ndetse yerekana yuko rwose imikorere ya Kayumba Nyamwasa idahwitse, ndetse yerekana yuko no kuva Dr. Rudasingwa Theogene na bagenzi be kuba baratandukanye ari ikimenyetso cyerekana yuko afite imiyoborere mibi. Kubera ko bashiki ba Ben Rutabana bari mu kibazo gikomeye, bari bakeneye support, bari bakeneye encouragement, bari bakeneye abantu uko byagenda kose. Yabaye ngombwa nabo rero ko zamagigirizimo Ben n'Umuhoza nk'uko yagiye bisobanura Serge ari kumwe na Jean Paul Turayishimye. Ushobora gufata level ya Jean Paul Turayishimye as a lawyer ukamugereranya n'umuntu wa class 7 yo mu mpunzi itari no muri leta, hanyuma umuntu akanahabwa ngo kuba yahagararira Ubufaransa intara ya RNC mu Bufaransa. So ni ukuvuga ngo bityo bakoze basopanyije ubuyobozi, kandi babusopanyira abasirikare. Beno ni yakoze mu nzego za DMI, ariko mu by'ukuri ntabwo yarashinzwe gutata. Oya, ndamuzi imbere n'inyuma, I know him in and out. Yakoze ku Kanyaru, ku Kanyaru ho birumvikana yarashinzwe kureba abinjiza za magendo bla bla, ariko yakoraga n'uburinzi, yakoraga n'uburinzi busanzwe, kuko ntabwo yize ngo azajya mu biro. Bahamukuye mugenda ku kibuga cy'indege, yakoranaga na Jean Baptiste ku kibuga cy'indege, baramayisikoti ya Fredi, bakontrola ibintu biza binyuze muri reji biturutse hanze aho ku kibuga cy'indege n'utundi tuntu bakurikiranaga. Yes, bari bafite amapistole, za pisto bambaraga nijoro bakajya kuneka, noneho baza kumushyira noneho muri Amazon Studio akajya ajya kuneka noneho mu bukwe. Aho niho yatangiye nyine gutangira ibikorwa byo kuneka, ariko akaneka akoresheje kamera, ntabwo yanekaga akoresheje ubwonko. That's too different. Wewe ukumubwira bakamubwira bati genda ufate ubukwe utuzanire twirebere, noneho bakagenda bakareba ni runaka niwe warongoye, yishyuye kashi muri Amazon, yarongoye umugore wa hehe, akora akazi hehe, ubukwe bwari approximately amakashi zingana iki. Ibi byose bakabigenzura. Uwo niwo murimo wa Benoni, yanekaga akoresheje kamera, ni ukuvuga ngo yari ameze nka roboti, kuko ntabwo azi icyongereza, ntazi igifaransa, ngo azanye najye mu bantu ngo ajye kumviriza atega amatwi. So ni ukuvuga ngo Benoni Umuhoza na Jean Paul Turayishimye bakoze umurimo wo gusopanya. Jean Paul Turayishimye yari muri executive, Benoni Umuhoza ari muri biro politike, politics biro. Urumva ko bari barigabanyije bafite imyanya myiza. icyo bakoze kwabaye gusenya ihuriro rya RNC. Ntabwo barisenye ari ikindi, bo basopanyije umuterankunga ukomeye watangaga amadolari 60,000 buri kwezi byo gufasha ishyaka rya RNC ariwe Ben Rutabana, ayakuye muri Rwigara Foundation. Babigezeho, umugambi wabaje kuwugeraho. That was plan A. Plan B kwari ukwinjira kwa Rwigara kugira ngo babasenye babice, nabyo babigezeho, bishe Anne Uwamahoro Rwigara nk'uko ubuhanuzi bwabivuze mu gice cy'ijana na cumi na rimwe itariki 28 z'ukwezi kwa kane 2019, mu gice cya 57 itariki 16 z'ukwezi kwa cumi 2023 nk'uko ubuhanuzi bwabihanuye, niko byabaye. Anne Rwigara yarishwe, babwiwe n'iki aho yakoraga, bamenye gute imikorere ye n'imigendere ye? Ni ukubera ikibazo cyavutse kwa Ben Rutabana, kimaze kuvuka kwa Ben Rutabana aribo bagiteje, barashwana hagati ya Banyamwasa na Ben Rutabana, ndetse ashimutirwa ku kibuga cy'indege cya Entebbe. Nge nahawe n'amakuru n'umukono ukomeye cyane uzi Jean Paul Turayishimye in and out, wanambwiye ko akorana na Sultani Makenga, anambwira yuko na Jean Paul Ntagara nawe ari umukono, bashatse no gushinga ishyaka ngo bave muri RNC. Jean Paul Ntagara abaca inyuma aragenda yisangira Padiri Nahimana, ntekereza yuko nawe bahise bamuhikira, ko anambwira ati nta mpamvu yo gushinga ishyaka, ahubwo genda usange Padiri Nahimana ugiye kumugigira no kumuneka. Kandi iyo wumva amakuru Jean Paul Ntagara avuga, ubona ari amakuru afite gihamya, azi neza buryo wo kuvuga kuzi akuvuga neza cyane. Byumvikana ko Jean Paul Ntagara ibyo avuga kuri Jean Paul Turayishimye, uburyo yafashe kwa Rwigara akabashyira he put them in the fridge and he closed the door, yabashyize muri firigo arafunga, it's true. Ni ukuvuga ngo Jean Paul Turayishimye ni magigira ukomeye cyane, yishe inyoni ebyiri akoresheje ibuye rimwe. Jyewe amakuru natohoje nabagejejeho mu mezi ashize, I think it was last month, ari mu kwezi kwa gatanu, mu kwezi kwa kane, ya hari mu kwezi kwa kane kujya kurangira. Amakuru natohoje nahawe afite gihamya, nuko abo bantu ashobora kubavuga, nuko Ben Rutabana bamwikira ku kibuga cy'indege cya Kampala Entebbe, baramujyana direct, yakiriwe n'umusore w'umunyarwanda ukora muri Presidency kwa Museveni, bahise bamujyana muri safe house bahita bajya kumufunga. Uwo musore kubera kwitwara nabi mu bibazo by'impunzi z'abanyarwanda n'abakongomani bari muri Kampala bashaka kubambura kashi zabo, yabigizemo uruhare, harimo n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro n'ibindi bintu bitandukanye abigiramo uruhare. Noneho habaho ikibazo cy'abasirikare bakuru bari muri UPDF, habaho nawe ukora muri state house n'akandi gatsiko kashaka kugira ngo kambure abo bantu ibicuruzwa byabo cyangwa bajye bakorana, noneho bose barabarwanira, habayeho guhangana. Rero abasirikare bakuru barusha imbaraga uno musirikare mutoya, ubanza yari afite warrant officer class 1 cyangwa class 2, I don't remember well, ariko umuntu wambaye amakuru neza wo muri RNC wabihagazeho, kandi Banyamwasa yafungiwe i Kampala. Icyo atarazi ni uko atarazi ko bamurekuye. Ibyo ni njye wabimubwira, mbwiye ko bamurekuye. Ben Rutabana yafungiwe Kampala muri safe house, bamwakiriye ku kibuga cy'indege bamutwara direct, bamutwara muri safe house. Ibyo ni ibintu byakozwe na Kayumba Nyamwasa. Kayumba Nyamwasa nubwo avuga ngo yize amategeko, ni umuntu uzi politiki, afite ubutasi, ngira ngo ashobora kuba ashaje nabi, ashobora kuba afite ubujiji bwinshi cyane. Ni gute umuntu yaguteranya n'umuterankunga? Why don't you call him and you sit down with him and you analyze ukareba ayo makuru ukayagenzura ukareba ayo makuru nimba ari ukuri. Ariko ni byahindi by'igisirikare yo gufata abasirikare ukabaha imyanya ya politike bamenyere kuvuga ngo ni ndiyo bwana, burya kuneka abasirikare biroroha no kubasenya biroroha. Ariko abasivili bo bagira uburyo bihuza. Si n'abasivili wenda, twavuga ngo umuntu w'umunyabwenge ushobora guhamagara umuntu bakubwira yuko mutari kuvuga rumwe, ukamubwira atari ko runaka akambwira ibi kuri wowe, wowe bite ni ibiki wumva? Uyu nawe iyo yumvise umufunguriye umutima ntahita akubwira atari ko nanjye ambwira ibi n'ibi n'ibi n'ibi. Icyo gihe muhita mumenya ko uno muntu yazanyemo nkongwa. As simple as that. Ni ukuvuga ngo rero kugeza magingo aya ikiganiro nagira ngo kibe kigufi cyane, sinshaka kugitindaho. Ibintu ntuze yavuze Serge minota 45, ndifuza kubikoresha minota 30 n'amakomenteri. Ndavuga muri za komenti uko ikiganiro nacyumvise, namwe mushobora kujya kuri Radita ukamukacyumva. Birumvikana neza Serge ko adashobora gusenya Radita, ahuka agomba kuyiprotectinga haba mu makosa cyangwa yaba atanahari. Ariko kandi amakuru atanga akavuga ko hari abantu bari Kampala bavuye muri Uganda baje guhura nawe, bagahurira Boston, nimba ari Boston, nimba ari he muri Amerika, ndetse batakiba muri Uganda, bamubwiye yuko Pendo Rutabana yafungiwe muri Uganda. Barabyemeje. Yagiye gusobanura atanga amakuru yo muri DRC Congo, ashyiraho na za video, ibintu byose arabivangavanga abishyiraho kugira ngo nawe ubashe kwitoranyiriza ukuremo igikwiriye. Ni ukuvuga ngo araba yisobanuye ku giti cye, atanze his overview and argument or idea, aprotectinze RNC ntibamugendeho bavuga ngo wewe bla 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 wa mutwe bite byawe ko wavuze ibi n'ibi. Ni umuhanga cyane, yitwaye neza nk'umunyamakuru, noneho agerageza no gutanga ibitekerezo bye, ndetse agerageza no kwerekana ko yanze gukomunikatinga na Mukangemanyi Adeline Rwigara ku mpamvu z'inyungu za organization. Ariko noneho time will tell. Jean Paul Turayishimiye yagiye akajya kuri Lettre a Miruho akagenda akavuga bla bla, akavuga ibyo avuga. Undi nawe yahamagaye Emerance amubwira yuko ibyo Jean Paul yavuze atabivuze byose kandi atari ukuri, kuko hari ukundi kuri guhari, hari indi version cyangwa version baziranyeho hagati ya Jean Paul Turayishimiye na Serge Ndayizeye. Nawe nguko rero bakundwa, ikiganiro cya Serge Ndayizeye njyewe nibyo bintu nkuyemo as a political analyst, as a journalist, nibyo bintu nkuyemo. Jean Paul wenyine urumva aravuga ajajwa, avuga amagambo menshi cyane bra 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 bra, ku buryo aranakuvangira iyo bigeze kuri point, aravanga kugira ngo iyo point utabasha kuyumva neza, ku buryo byageraga ahantu Serije avuga ahari point agahita avuga ngo aho ngaho reka shyiremo pause ngo nsobanure kuri iki kintu. Ni gute, how can you explain something you didn't understand? First of all, you must listen, and after listening then you can explain. So once you don't listen, there is nothing you can explain. Ikigaragara nuko Jean Paul ari magigiri kandi yafatiwe mu cyuho kandi yamenyekanye. Kandi ibintu twabivuze inshuro nyinshi. We spoken so many times. Aho kuvuga ngo ufashe Jean Paul rero ugafata Munyandinda James, ugafata Umuhoza Benoni, ni abakono, ni byo ubuhanuzi bwavuze ko gakondo yabo irarangiye binjiye mu butayu. They are no longer there. Nuvuga ngo Jean Paul kariyeri ya politiki irangiriye aho, ariko yarangirira aho yagira akuyemo kashi. Ubuse reka tuvuge ngo iyitaba Imana yo mu ijuru, ubuhanuzi 111 cyangwa triple one, 28 April 2019 ubuhanuzi bwavuze ko Ben Rutabana atazapfa. Iyo bitaza kuba ubuhanuzi byari kugenda gute? Hari ugasanga nka mushiki we Tabitha Gwiza ngo he ngibyo ngibyo ugiye kuvuga ngo bya James Munyandinda ngo byakwitwa amatiku. Biritwa amatiku kandi nkiza ubuzima bw'abantu. niyo mpamvu Ben Rutabana yashimuswe kubera ko mwavuze ko ari amatiko kandi mwarabisomye. Na mukuru wawe yakubwiye yuko ubwo buhanuzi yabukohereje ndetse akabwohereza n'umukobwa we ahande w'amahoro Rwigara. But they didn't respect me, they didn't valued, they didn't listen until her daughter died. Umukobwa warapfa. Ubuhanuzi bwahanuwe mu gice cya 57 itariki 16 z'ukwezi kwa 10 2023 mu mezi abiri gusa. Ubwo ni ukwezi kwa 11 n'ukwezi kwa 12. Ubwo ni amezi abiri n'igice. Umukobwa barapfuye, wari ufite umurimo uremereye, umurimo ukomeye cyane. Abarapfuye kubera iki? Kubera gusuzugura inama z'ubuhanuzi, kubera gusuzugura Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo, kubera gusuzugura umugaragu w'Uwiteka Imana Nyiringabo, Majeshi wa Inesha. You people, we are serving the Lord, the Most High of Heaven. Tukorera Imana iriho, Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Jyewe ubwanjye navumye RNC, mvuma n'abantu bayirimo, none yarashwanyaguritse. Dore abantu barimo baritana ba mwana. Oh, wavuze ibi, wambwiye ibi, wahinduye password, oh, nayihinduye gora ko nawe, wambwiye gutya, wambujije yuko tuvuga ibya Ben Rutabana kuri radiyo itahuka. Abantu barimo barasubirano, barasubiranamo after 7 good years. Icyo gihe cyose mwakoraga iki? Noneho mwagize ibyago, Ben Rutabana ntiyapfuye, arahari, he is still alive. Bizagenda bite? Muzatanga iki? Muzasobanura iki? Kandi ko muzahura, muzavuga iki? Muzamubwira iki? Imigambi yanyu Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo yayiburijemo, kandi n'igihe cyose azahora ayiburizamo. Uyu munsi wa none kwa Rwigara, nimba batabonye isomo mukanye manyadini Rwigara, nimba nta somo akuyemo, Tabita Gwiza akaba nta somo na n'ubu ari bumva, ubuhanuzi buracyahari. It is still coming, it is still coming to you, it is still coming to you. I'm telling you the truth. Muririwe ntimuraye, narababwiye ngo Jean Paul azabica abarangize. Jyewe ubwanjye nibona iyerekwa rikomeye cyane, mbona Tabita Gwiza na mukanye manyadini Rwigara bameze nk'ibintu nka babyita gutara ikinyakadomo cyararangiye, babita reka mvuge nyine uko mbyumva, bameze nk'abantu b'ibirofa, ibintu by'ibigoryi bicira inkonda, basa nk'abantu banyoye za alcohol. Ibi ngibi za mayibobo zijya zinukiriza, ubona bataye ubwenge, ubona bataye umutwe, bameze ukuntu. Ndavuga ibi ni ibikira. Ubwo nari ndi muri gahunda ngo yo kujya guhura ngo na Tabita Gwiza, Jean Paul akora hasi hejuru. Iryo ni iyerekwa ndimo mbabwira, nabonye ryaje inshuro eshatu. Jean Paul akora hasi hejuru ku buryo ntagomba guhura na Tabita Gwiza ngo tuvugane. Urabona atarabikoze se? Tabita Gwiza nagerageje kubona contact ze ngo tuvugane ku bijyanye n'ubuhanuzi bwabo, reka da, yampaye gahunda igenda nka zahene. Ariko se ninjye ubihomberamo cyangwa nibo babihomberamo? Ntagiye abantu bibwira yuko umuhanuzi ari uhomba. None se ko ane w'amaru Rwigara yapfuye, ninjye wahombye cyangwa Tabita Gwiza na mukuru we nibo bahombye n'umuryango wose muri rusange? Ngo banze kunshyingira, bahitamo gushyingurwa. Nimutegereze, ibyo Imana yavuze biraza kubabaho. Abahungu banyu Ariyosite Rugwiro na Aristide uraza kureba ibigiye kubabaho, namwe ubwanyu bigiye kubabaho. Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo ntajya abeshya. Reason why I like him. Reka ndagize nshimira mwene data ntari buvuga amazina witanze gukora ibinyamakuru nyangenews.com na egretnews.com. It is a great job. Hari abantu bazi gukorera umugisha kandi bagakorera umugisha udateze kwibagirana, cyane cyane iyo ukorewe umuhanuzi nka Majeshiro Ainesha, udakora utavangiye uzi umwuka Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo. Ni umugabo witanze, ni umugabo wansabye ubutabera, muha ubutabera muri 2024. Muha ubutabera rero nyuma y'icyo gihe cyose, ubutabera bwaje gutangwa n'Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo, kubera ko ngiye wohereje ibibazo byawe mbiciraho iteka. Ubwo Uwiteka Imana Nyiringabo ikazamufata igihe, akazakora icyo twita implementation of the law, cyangwa agakora execution ku buryo akora kuri ibyo bibazo akabyi executinga, noneho bikarangira umugabo rwose yatanze kashi ze ikinyamakuru inyange news dot com, urabona ko kimeze neza kandi gisa neza. Nubwo abantu benshi ndi kubibona muri Google bari kugenda bahura n'ibibazo bya double S, kandi twaragishubije kuri single S, but some of them they pick up very slowly. Bizagenda bigaruka, bizagenda biza. Ygnews.com rero nkuko nabibasezeranije, I break it down for today. We started to redesign it, and then I think in 3 weeks, 3 weeks, today we are 7th, in 2 weeks obyumweru bibiri ndibwira yuko izaba irangije kuba redesigned, izaba isa neza cyane, ari ikinyamakuru gisa neza cyane. Ngira ngo mwabonye ko twinstalling the theme ikiri online, tumaze kuinstallinga then we block it, we block down, kimwe kirategurwa kandi kiratunganywa. Ubwo rero amakuru muzajya muyakurikira kuri inyangenews.com. muri rusange rero ntabwo dukorera imana z'ibigirwamana cyangwa z'abanyamahanga, dukorera imana yitwa the most high of heaven, the creator one, waremye ijuru n'isi. Bakundwa turabashimye mwese, mudukurikira gatanu kuri gatanu, mugire ibihe byiza.